Bayo Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
sakiraɓe heeɗiɓe jamale moɗo heɗe gone bete alkamisare nayyi lewu ɗuttu hitande 2020 yamde jana ƴaɓɓore gasile maji sappo e ɗiɗi Ousmane Niane Boulɗo kabaruji ɗo Mamadou Wattara to ɓoggui janɗe to baale kuminiɗo hakkeji ɓiɓɓe adama en ana darta e laamu o fiya dabareji kantiɗi banggal saria dow kabaru maccuɗako e wi commission national des droits de l'homme o golle ana jokkini wadde yonkiji ley e région kaye ɗo e seeɗa Etats-Unis waran faabirade Mali ko ɓuuri milliard ŋaji nogay sefa e wi ambassadeur Etats-Unis ley Mali ndi jawdi wattata e guura saabe tiɗɗalla gonɗo ley adnaru nden ko sabimbini latirtatade baasi gonɗo hakkunde Russie Ukraine. ley journal ngal min kalando haala witta wittato domiñato o golle ana waɗa sanne ley o cercle fayi e tawede kutteji gon dow muɗum ley wattu ndungu yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heeɗa studio tamani kabaru maccuɗa ko ana jokkini wadde masibaji ko sakiti wadde yo korabaru debbo mawɗo mo duuɓi capanɗe jeɗɗi e goho tawaɗo warama ñande aljumare ƴaɓɓene nde ko waɗi laani moodi ley cercle kaye baali kominiɗo hakkeji yimɓe ana gaɗa noddago fewde e laamu o fiya dabareji faaɗi tiɗallaji bonɗi cella e wi baali kominiɗe haɓude maccuɗa ko kana sariyaji kantiɗi ɓame dow kabaru maccuɗa ko fa ɓeydureɗen ne faama anni ko daramana mayga heɓini en dow faccitago Mamadou Sama Sekou e Oumar Waygallo
leydi ndi bonniɗo hakkeji tomonto en towni dande muɗum caggal wara hoore goɗɗo gaɗaɗo saabi maccukaku e wi maître Agui Boire kiniɓe ɗiɗo yiddugol seraji tomonto en na hani jukkede fa nawa kamɓe kañe kala paabiɓe e golle o keɗɗannam maître Agui Boire hoorejo fedde CNDH.
miɗen miila haybu ana hani waɗede dow kabaru talki joinaɗi dow suudu saria fa yimɓe fuu anda yurmene fuu walana warugol yalla yimɓe gonduɓe e wande ɗiɗo bonandaji ana keɓa zuusede ɗo suudu saria ɗo saabu soni eɓe keddi le région ŋaji ɗi jus en ɓe jaati keɓata taƴira yalla golle o ana wondi e
waɗede
temet fedde haɓontoɗe maccukaku ardiɓe mayre holti wiide ana hani no yawiri sariyaji hertaɗi heɓene oɗo golle o won sariyaji ɗi min tutti laamikoɓe gilla ɓoyi no holitiri Ibrahima Agga Id Bala Tanna goto e hooreɓe ndeɗo fedde
leydi meɗen ndi e Mauritanie e kañe Niger fuu tagu goto ɓe joƴini sariyaji maɓɓe ga Mali ga en kaga men ga eɗen jiɗi majjininde kabaru maccuɗa ko o
fedde CNDH na mimsiti eko oɗo golle o na hokka yakawere wonande yimɓe le yogaɓe gonɓe caggal leydi ndi madum no ardiɓe yogaɓe leydi ndi
sakiraɓe on keeɓi faama ɗum yoɗum Mamadou Sama Sekou e Fatoumata Mayga andon ɗi kabaruji fo ɗo mba heɓude dow réseau sociaux ŋaji ɗi dow bembal amen Facebook kañe compte Twitter kabaru soldat sien kodowara nogay deɓe e jeenon nagaɓe ley Mali jooɗa haalaji ana jokkini hakkunde ɗe gueɗe ɗiɗiɗon hakkunde Mali e kodowara ley o wattu goto jonde ana wondi e wadde ɗo bama ko ɗo hakkunde minisma e ministére humunide hajuji Mali gonɗi sella fanda muɗum faɓe kaltide dow kabaru no golloɓe minisma ɓe puɗata jokkinde wadde imadaraji muɓɓen ley ni wonno ko hooreɓe aéroport Mali darti altinere ƴaɓɓine nde soldat sien société sahel aviation service ita soldat sien mumen ɗo le aéroport hakke balɗe ɓoyi fuu balɗe tatiɓe won fuɗɗude altinaire ƴaɓɓine nde coggu sukkara ɓeydake fa sanne ley yontere ƴaɓɓine nde kilo sukkar ana sotte hakkunde temedere e deɓe yaade temedere e hemere bambara ley nokkuji yogaji ɗum waɗi ana wa ɗum woni ana way hono deɓe yaade malli hemere ɓeydiri dow batte muɗum himɓe yogaɓe kapital ngal ana gondi e fiida dabareji fa ɓoyta ñamal ñamugol muɓɓen sukkar na du lomtina ɗum e goɗɗum Fatoumata Mayga.
Pour le moment quand même ça va pas changer.
Wakkati joni o wala fuu ko weylti hen ñande fuu hemere bambara e joyi na hemere bambara coɗami feccere kilo sukkar miɗe sewira attey ko heddi komi hokka sukaɓe gaɗa e boyri mum en miɗa yara attey kammi ɓoyti joni saabu sukkorana tiiɗi arade miɗa sotta ndiyam foogi ka joni sukkorana tiiɗi mi ɓoyti ko moƴƴinanmi ko ana tiɗiri min ka wala komin mbawi hen ko coɗannomi arade ko ni coɗanmi fa han so ana wawi biltude ko kajami ko ana gasa ko tiiɗi min keɓata sakko fa min cooda wakkatiji mi defa boyri mi heɓata fe sukkoro komi waɗa hen jumri ana ga enne miɗa mbawi wande ɗum e boyri
hoorejo ministri en coggel ko kala mayga bisimi le fuɗɗode yontere nde walde tabitalla pulaku o botu mawɗo waɗi caggal nangugoji himɓe yogaɓe sikkitaɓe wiyade yo jaddinkoɓe ɗo ɓamako ɗo e ɓadale muɗum fanda jonde maɓɓe nde faɓe kollita laamiɓe hannden ɓe heerongoji gattiɗi dow fulɓe e wi hooreɓe nde walde fa ɓidireɗne fam keɗɗen Oumar Waygallo.
Lami be fedde tabital pulakunde quality ni se mud en sanne ko fulbe tan gondi en nangere tiagal ko bonanday di ngada le d'accord militaire en katile no gay di lewru juye jabbe non du wattu jono be bidati kan yaltinede le hen fati himbe le be fu mallindire kedde mo kanko noddirte abuso kanko lami der do fedde
min gonditi don premier ministre du gouvernement il a dit attaque di bat minen fulbe min tikima o katti do e do bamako do yibbe puddi mo ummade wiide fullo fo do ya ko jaddis yo fulbe fo mi yade yo fulbe ni dum wana solution ka sabi wana pullo fo woni jeddise wana jeddo woni pullo yibe fu ina andi hebe jeddise wonbe to fubbe be wana fubbe nebibe ko e babbe ben natiri hen
abuso wadi noddango fewde e premier ministre o be tinno labal wada do hen yimbele nangabe do mere mere be
nimbi kala be nangabe toñabe be biyani badani yo lam o yupit be baddo fondi don dum kam mi biata yo yupit dum woni ko mi darde premier ministre yo bi president min kolliti be kadi man saltiminta de fude sanayi be jotto kalda kawra
kanko sogel ko kala mayga premier ministre o joti sanne datidi tabital pula ko wonde nangude nyaloma handen o wilamu ko be leedi malindi an gonde fiddo hen dabare no gotuma ko leedi ndi wori
tous les terroristes ne sont pas peuls
wana terroriste en fungoni fulbe wana fulbe du fungoni terroriste en fulbe tan kana jatrede terroriste no kollitirta horema an hani halde ko gonda ko fu horebe an kani wande dabari no refugee en e kanye yimbe mbietebe terroriste be kebirto sago muy en
tagal mudu tabital pula ko wadi noddango fewde e lamo tinno yayal hon hani renirde malinkobe fur
hakke habotobe hibbe ujinaji nogay e jeegon iwbe e gube jogide kabodo de garata wattede e larmi mal ministere humininde dewrintinal hokki o kabaru fu etave de chef de cabinet de ministere micintini wide de dabar anafa wi do bawde lamo o e kasindina serviceji lamo de ko gouvernement o hollite dun nangi hakkilaji gede gonde hen de fu e wi guballa sibangal fabe dreden fam keden umar waygal fatumata mayga
beedo habotobe hanbe wattede li armée o iwran le gobinodirte azawad platform kanye pelede nodirte mouvement de l'inclusivité li habotobe ujnaji noga en jeegom hanbe wattede li armée o uniya sappombe fu ngattede le hitande 2022 ko buri ujnaji taton wobbe kasen ana gonde jewtede le golleede benodirte DDR noka ko Mohamed El Mawloud Ramadan jottino kabaruji sema o hollitiri wite
haddu yimbe kanbe bamede be andama famama ujnaji temere jeegom habot noobe himbe kanbe nadde armée o yimbe uynaaji teme tati peccetebe le dubdi di fum do e hitane 2023 golle o faamaama soobe won hen
ko wiya no joint gradiji mabbe kanye e civil ngab mabbe kanye wotrede le lamorde de suudu ministre huminudo kabaru jam e degerle no ko wi jototo homo fu no golle muudo hani gollirede kedde mo kanko noddete Muhammadu Juwara ko mo sifido hen
parce que bon certains d'entre
eux yimbe ngobbe mabbe waawa bamede sawbe neewi kulleji goddi kewdi wahen hono di e bandu en horebe an gondi e wadande dum dabari no yimbe mawbe hakkune mabbe baawi natirde li armée o e kolliti sariyaji mabbe kandi joineede de gouvernement o wondi e wadande dum dabari
ki feron l'objet de traitement
le majjon gede cinnide kaldale kawrangal fur kolliti wiide hono odo golle gollaka ila kaldale kawral alanziringal sinnina
États-Unis holiti wiide faberto mali milliard ngaji nogay e millioji temere joyi sefa hokkugollandi jawdi anafa wi dowti dal bangal ngure ko sabi basi gondo hakkunde risi e Ukraine sabim bini dun holiti wiide Kenyan ambassadeur États-Unis gondo le mali kany e directrice USAID mali di jawdi nawtirde le gollerde oni hono pam UNICEF e OCHA fa himbe mali be ngala bawde balle dun holiti ambassadeur Amerika o faabe dreden famu na Mamadou Samassiku e Fatoumata Mayga
ko buri unyaaji temere dido yimbele pabeta nyamduuji e le korata ko jawdindi natan dunno e le sodugol safareji tototeedi sukaabe jogebe tiallaaji be yolbere tampini sanne ko heddi ko nawtorte li kabaru demal buri fuf sodugol angireji wonande unyaaji temere tati galleji kedanna Danny B Hankins kajaado leedi Etats-Unis le Mali
ana e golleji American en wallude leede de haborisi e Ukraine o tampini e wakkati joni o
su bangal an nyamabe yaltinde golloobe mabbe yogaabe leedi Mali kanko horajo ambassade leedi Amerika fulti wiide dum harta be feehinaade golleji mabbe neddaku leedi ndi kedana fa hande Danny B Hankins ambassadeur leedi Etats-Unis le Mali
alors attaque ngando kati nyanden o dum warra ka feehunde so wana faabe kado golleji dum gondi e waddidinde e gouvernement o kany e bibbe leedi ndi
dan wiide leedi Mali nde haajandi chapande nay li temedere alkama leedi Russie e kanye angire leedi Ukraine bangal chapande jetti le temedere nakunde leɗe capanɗe nayi e jiɗɗi e pelle adunaru ndu tototeɗi oɗo wokkandi kalisi
dawol gere ɗum koɓe ana ɓeydi heɓude sembe le cercle to miña o nokku gonɗoli région sahli o watte on ndungu sukaɓe yogaɓe birfite ke yaade gelle muɓɓen ka wana fu jeeyi heɗum sabi binta witta witta himɓe le cercle to miña anni jabugol landol ko Isiaka Kulbali keƴaɗa amen gonɗo toon heɓini en du faccitago Oumar Way Gallo e Sita Sidy Bé
so ɓami facceɗu naati sukaɓe rewɓe e worɓe wonɓe le to miña kaña ɓadale muɗum fuu joppan nokkule muɗe woɓɓe jara damaje woɓɓe du garda le galluje ɗe ɓeɗo hayeɓe ɗiɗon ɓemin jiidi keɗɗen koɓe cifi dow hen
mene mi asoɓe kanñe no mi wara mi golla so ndungu naati fuu mi wirfiton mi hoota wuuro min ge watti keɗɗi tan waranmi mi lumey ga fiina wootere somi warti mi wirfiton so ndungu naati somi hetti gabbe mi fitta mi wara mi golla kasin yalla mi faabo galle ɗan
ko ɓuuri hewde ɓeɗo sukaɓe fur soɓe gaari le galluje ɗe woɓɓe an toon keɓan tiɗallaji jaati no kaani wirfitirade le nokkule muɗum en sabi de mbiyan ko heewi domti ɗum en toon woɓɓe du donka heɓude ko dartata le galluje ɗe
le guinne amen ni ko yahata sukaɓe rewɓe deɓe seeɗan wonko witti le gelle mawɗe ɗe hannden yogaɓe e meɓɓe ana wirfito le ndungu wara golla ko hee e meɓɓe ana miila so warti fuu heɓta lawol fiito kasin yogaɓe e meɓɓe du ana ɓama leydu ma heɓa baddi tawa ɓe hursinaka ko tawa hen fuu miɗe miilo sa yehi tewde ɗo hunde so ndungu naati homo fuu ana hana fiitade wara wuuro
yoga e galleji jogi tiɗallaji ɗi ana bemba sanne no ndungu o wurgino ɗum ko Isiaka Kulbali heɓini sijo tamani to miña
madame dambele huloyma touso allah moyti e muɗum o hoore jo kiɗɗo kafo o commissaire du CVGR yawti kikiɗe keñoɗo bamako ɗo omo duɓi makko ana mbarano capanɗe jeegon e tati sakiraɓe makko dokki o kabaru sutoro makko waɗan kikiɗa ko wattu lasaraji galle joom suudu makko to falaje kare gouverneur hedde superette fitne mi gaɗanamo dowa huyo toon ɓuranmo ga
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
kabaruji gonɗi le région ngaji meɗen ɗi to menaka to litre essence ana sotte hannden hakkunde temedere temeɗiɗi e deɓe yaade temedtati gas walla hakkunde temedere e malle hemere yaade temedɗiɗi no hollitinde wiide station ka fuu wala li région menaka o e ono golliti wiide essence ji cottateɗi le on nokku ko ɓuuri hewde fuu gana laaɓuɗi ɗi fuu ɗi ƴuuroji le leyɗe algérie kañe e niger ɗin nanalaji keɓaɗe ƴiwrde toon ɓe kolliti wiide le nokkuji yogaji le laamu menaka litre ana sotte fa ko yaata temede nayyi sefa to yoro soto hollitama wiyede kambuji ko heɓa ana yaha millimétre ngaji temedtati e capanɗe jeenayyi e jeenayyi ƴiwde goɗɗo lewru mai yaade capantati e goɗɗo lewru juillet hitande 2022 nde o kabaru hokkama yontere ƴaɓɓene nde ƴiwrude e agriculture cercle o horɓe o service kollete wiide kambu kay heɓama toon fa gasile o wattu ene ɓuuɓa ɓerde ka noon kamɓe remoɓe ɓe kolliti metti mabɓe rafi heɓugol engrais ngaji ko laamu o fabirto e wi mabɓe ɗum ana wawi latade sababu wadde torra ɗo demal mabɓe sakiraɓe ɗo kadi ɗi kabaruji ko andoɗi fuu oɗo mbawi heɓude dow www.studio.org na du fa kettinoɗo ɗo ɗo mbawi nodde numéro viamo 37321 kedde heɗa ɗo e seeɗa yewtere nde waran jokkinede wassalam dabareji kesi piyama haɗugol mobilaji e moto ngaji doggude jamma le nokkuji yogaji ley leydi meɗen ndi le ɗen nokkuji ana hen duwans banjagara yoroso e banamba kanankoɓe ɗen nokkuji kolliti wiide ko ɓamiri ɗi dabareji kesi fanda muɗum yalla himɓe jawdele moɓɓen ana keɓa ndenagu ko laati fuu himɓe ɗe nokkuji monoka fuu no yiri ɗi dabareji piyaɗe joni fa ɓeydure ɗen famo keɗɗen namin e Fatumata Mayga
ñande altinere ƴaɓɓide nde woni ko sarewol ngol fuɗɗama gollede to yurosoli laamu kuccala mobilaji e kala moto e ko nande muɗum na haɗa yaltude hakkunde 0h yaade 5h du matin so gonɓe toon ɓe yetti kaɗo anniya eɓe memsiti kuteji muɗum do jamare nde
min ka mine miilo oɗo saria ɓe miji keɗo muɗum sanne fade mabɓe ɓande mo ɗum waran faɓade denago amen mine hoore kutteje muɗum matake tan ndu keɓe leydi fay yimɓel ɗo toɓe ñawɓe mum e yaalla cuuɗi dogotoroji ɗi kañum e ndu waran matude kutteje muɗum min ka mine miili homo fuu ana hani darade darde muɗum fati samale luggere nde saabi jawɗi ana timma yonki ɓiɗɗo adama ana ɓuuri jawɗi
gullo sariawul hadugul yawara na yeta dun wonande yimbe le yogabe to duwan zatun e hakilo be do lato sababu rendude jamare de ka non dum yata fi cagal cera jokaji e bi mabbe
gerol kesso njaltugol joni gouverneur region duwan sa vi mobile fati doga yude 18h warde 7h bete le ngalure duwan zande e sa yewi mo isanne hono wala sabiana duuta nguika ana walla wuro fa heba jambe de yal
hono fu rera tan minen population fu dum min kaaja amane se dum lengi dum woni lawol joni go rena tan min tan problem fu wala hen na wala min sanne wallahi torro mun gotel ser tan min ka ko jime hakkille am nyawdo ma na dimo evacuation direct jonga dokotoro
to banyagara tun taccugul datul banyagara siware iwde lasara yaade 8h beta na heddi fa hande so banyagara ko be yogabe holti wiide dum lato sabab butude hikngoji do datul banyagara siware e kanye banyagara bankas wobbe kay fenni dum
nafangul bala
gollu datul ka darna mudum wara maten sanne sabbi hikngoli ngatte di uytoto seeda be do yimbe lan wada ya warta hakune yamde sappo e jeego yaade yamde sappo e jeddi so odo wattu dabbike mobile fu hana yaltude hadde ya warta mobile di ka damta be do yimbe jogi be kaborde fi be jogi kabaruji di fu minen ka wala fu darna mudum ko min jihi tafu ila ya warta mabbe hada nay fa yotto joyi e moblaji amen di hippam
nani ube durula
andon widi to banamba tunno le lam kulukuru hejabe lam tumbe dun bammi anya hadde ya wara moblaji e motoji do dati yogaji iwde wattu futuro ngabude